is the music, babe.
MJ Records.
Mapenzi jawai kuyumba, macho ya lens karibu kuchumba. Nataka love ama unataka mavumba, hapa kuna masinema kushinda let kanumba. Nataka nini miki la kitu mnacho, maposi kasisi atupimwi kwa macho. Mshindo na upiga, kushinda mambwiga, hakuna shida kama ligi la liga. Tucheza kidogo, koma za figogo, mihanya ni misando, salama kigogo. Bokela shimbombo, kwa bedi minjo njo, mguu kwa dirisha, sio poa kidogo. Achana na fawini, achana na masawe, mimi tajiri, tena tajiri wa mawe. Na nyumba mbezi, na nyumba kawe, na nyumba manzese, na nyumba kisarawe.
Nataka nyumba ama unataka gazi, nataka mapenzi ama unataka mazi, ni wapole ama unapenda shazi. Nataka nini, napenda nini? Nataka nyumba ama unataka gazi, nataka mapenzi ama unataka mazi, ni wapole ama unapenda shazi. Nataka nini, napenda nini?
Kikudanganya kila siku nilishakata, umeniahidi kila kitu ili mimi nikupe raha. Hata unipe kasino, bila upendo kweli haitanifaa. Akili zangu mizimo, na nalewa kile nachokifanya. Umeniona leo, nitaka leo, sababu una cheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, ifanyike leo. Silete za video, unifanye kama mkeo.
Nimekuona leo, ninakutaka leo, sababu mina cheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, nalifanyike leo. Kufanya ya video, unifanye mume wowo.
Nataka nyumba ama unataka gazi, nataka mapenzi ama unataka mazi, niwe mpole ama unapenda shazi. Nataka nini, napenda nini? Nataka nyumba ama unataka gazi, nataka mapenzi ama unataka mazi, niwe mpole ama unapenda shazi. Nataka nini, napenda nini?
Na leo, kanitaka leo, sababu unacheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, ifanyike leo. Silete za video, unifanye kama mkeo.
Nimekuona leo, ninakutaka leo, sababu mina cheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, nalifanyike leo. Tufanye ya video, unifanye mume wowo.
Nataka nyumba ama unataka gazi, nataka mapenzi ama unataka mazi, niwe mpole ama unapenda shazi.